Blog Talk Radio.
Rwanda namwe mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda turabasuhuje. Uyu munsi ni ku itariki 31 Werurwe umwaka w'2020. Muri iki kiganiro igice cya gatatu cy'ikiganiro twise Kagame na virusi ya corona, uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abaturage kugerageza ubushakashatsi nk'amafuku yo kwigiraho ibyo mu cyongereza bita genetics. Turaza kuganira ku makuru amaze iminsi avugwa ajyanye n'ubwo bushakashatsi buteganywa gutangirizwa ku Banyarwanda muri iyi minsi. Kuri iki kiganiro turi kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa. Nagira ngo mbanze numve niba atwumva, mufungure mikro asuhuze abatwumva, hanyuma dutangire ikiganiro. Uranyumva neza?
Ndakumva Sixper, wowe uranyumva?
Ndakumva neza cyane, nizere ko noneho amajwi ameze neza.
Ameze neza.
Mushobora gusuhuza abatwumva noneho tugakomeza kino kiganiro.
Nawe mbanze ngusuhuze, kandi nsuhuze abakunzi ba radio bakurikirana ibi biganiro, bari bukurikirane n'iki ngiki ikiganiro cya gatatu kije gikurikira ibyo twakoze mu byumweru bibiri bishize. Ubwo ndagira ngo mbifurize gukurikirana ibiganiro neza. Murakoze Sixbear.
Murakoze cyane. Ndaza kukubaza amakuru ya virusi ya corona uko byifashe aho ngaho muri Amerika. Ni byiza ko muri iki gihe muri ibiganiro dukora tubanza kubwira Abanyarwanda aho duherereye biteye bite. Turaza kuhagera mu kanya, reka tubanze dutangire ikiganiro. Nk'uko natangiye mbivuga rero mu kanya kashize, iki kiganiro gifite inyito Kagame na virusi ya corona, abaturage kugeragerezwaho ubushakashatsi nk'amafuku. Igihugu kibuze mukuru, ishyano rigwa ku musozi rikahirirwa rikaharara, niko Abanyarwanda bavugaga kuva na kera, kandi kuko u Rwanda rugeze aharindimuka. Ku itariki 29 Werurwe nibwo inkuru yabaye ikimombo ko Abanyarwanda bagiye kugeragezwa n'imiti ya coronavirus cyane. Twumiwe twumvise iyo nkuru. Mu Rwanda rwa Paul Kagame nta gikorwa atagifitemo inyungu ku giti cye. Muri iki kiganiro turabereka isano ry'ishoramari Paul Kagame ku giti cye afitanye n'icyo kigo cya Leaf Pharmaceuticals. Turaza kukiganiraho nacyo. Icyo kigo ni kimwe kigiye gukorera ubushakashatsi ku Banyarwanda. Ubusanzwe imiti mishya nk'uko tuza kubivuga, ubundi hari amabwiriza mpuzamahanga anakurikizwa kugerageza imiti mishya, kuyigeragereza ku bantu. Ubusanzwe nyine iyo miti mishya ibanza kugeragerezwa kudusimba turimo utwo bita Netflix, nk'uko nabivuze, tumeze nk'amafuku yororwa kugira ngo akorerweho ubwo bushakashatsi. Iyi miti mishya barashaka guhita bayigeragereza ku bantu kandi itarakorewe ubushakashatsi bufatika bw'ibanze. ko u Rwanda atari cyo gihugu gifite abarwayi benshi ba coronavirus, kuki abaturage bacu aribo bagiye kugirwa agatubere? Navugaga ko muri iki kiganiro nyine turi kumwe na Dr. Kwa umuyobozi mukuru w'ishyaka ishaka kubana mu buryo movement, nanjye ukibagezaho CVM cyangwa umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Nagira ngo rero ntabatindiye mbanze subize ijambo Dr. Eugene Rudasingwa atubwire uko byifashe muri Afurika mu ncamake.
Sixpero uko byifashe hano muri Amerika ni nabi kuko kandi n'ahandi hose nyine, ngira ngo mu kiganiro cy'ubushize twavugaga nyine watanze mu nshamake uko byifashe ku isi hose, hafi ibihugu byose ku isi, no kuvuga ibihugu 190 panze ubundi ibihugu tubara ngo ari 194 cyangwa na 5 sinibuka neza, ko hafi bo hose havugwa icyo cyorezo cya virus coronavirus. Nubwo haba ari umuntu umwe, ariko ukuntu bigaragara niyo habonetse umuntu umwe, ukuntu byikuba, ukuntu twasobanuye ko iyo virus nyine ijya mu mubiri igashakisha ibyo igomba gukoresha by'umubiri kugira ngo yibibe hirya no hino, nicyo gituma nyine hirya no hino ku isi tugezanga hano rero muri Amerika. Nk'ukuntu amakuru yo narabonye nijoro, ubu bihora byihuta buri mwanya, ngira ngo ibyo nari nabonye nijoro bavuga ko ari abantu 160,000 bamaze gufatwa, kandi umubare w'abamaze gupfa wageze ku 300,000. Urumva rero ko ari iki, buri munsi ni ikintu gikomeje gukura cyane kandi giteye inkeke. Naha ngaha muri eta yombamo muri state ya Maryland, kugeza ubu ngubu ntabwo bari barashyize amabwiriza y'abantu kuguma mu nzu. Ubu ngubu abantu bose guverineri wa Maryland kuva nijoro yategetse ko uretse mbese ibikorwa bya ngombwa, kujya gushaka ibyo kurya cyangwa se abafite akazi ka ngombwa nk'abakora mu bintu bijyanye n'ubuzima, kubungabunga ubuzima n'abakora mbese ibyangombwa twese tuba dukeneye, abandi bose ni ukwicara mu mago yabo. Ntabwo rero nkusubiza ijambo, ibintu hano ntabwo bimeze neza na gake, kandi bavuga ko mu by'umuru ku kwezi kwa kane tugiye gutangira ko bizarushaho kuba bibi, ko binashoboka ko bashobora gupfa abantu muri iki cyorezo hagati y'100,000 to 200,000. Niko bavuga iyo bakoze bene ya mibare yabo babyita modeling, babikoreye kuri za computers, bavuga ko birashoboka ko hafi abantu 100,000 to 200,000 bashobora gupfa, ndetse hashobora gufatwa abantu bashobora no kugera kuri 2,000,000 z'Abanyamerika. Urumva rero ko ikibazo kiri imbere, kiracyari imbere, ni ukubitega amaso.
Birumvikana ko ikibazo kirakomeye cyane, ikibazo cya coronavirus kirakomeye cyane, ko ubona nk'imibare ya nyuma ndiho ndeba yo ku isi, baravuga ko abantu bamaze kurwara gufatwa n'iyo ndwara ari 846,000 bari muri aho ngaho, kandi iyo mibare irahindagurika buri kanya kubera ko hari abandi bashya bagenda bagaragara buri gihe. Bakavuga ngo hamaze gupfa abantu 41,000, ubwo ni hafi 42,000. Igihugu gifite abarwayi benshi cyane ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko umaze kubisobanura. Bakaba bavuga ko nyine abashya biyongere ku barwayi bari basanzwe ni 17,000 mu gihe kigufi cyane, bikaba bigaragaza nyine ko umuvuduko ari munini. Hagakurikiraho igihugu cy'Ubutaliyani gifite abarwayi bari mu 105 hakaba hamaze gupfa abantu 12,000. Ni ukuvuga rero ubushize dukora ikiganiro numva twariravugaga 1,000 bingahe none bibaye 12, ni ukuboko bigeze naho byikuba kabiri kandi bikiri cyane. Noneho hakaza igihugu cya Espagne nacyo gifite abarwayi bari mu 94, hakaba hamaze gupfa abantu 8,000. Mu Bushinwa hari abarwayi abafashwe ni 81, hakaba harapfuye 3,300. Hagakurikiraho Ubudage buri mu 70, naho hakaba harapfuye abantu muri za 600. Hanyuma mu Bufaransa naho birakomeye kuko abamaze gupfa ni 3,500, muri Irani 2,800, mu Bwongereza hafi 1,800, mu Buholandi naho hamaze gupfa nk'1,000. Birumvikana rero ko iyo mibare iteye ubwoba cyane. Imibare ikorwa umuntu akumbiri hasi cyane niyo muri Afurika. Abantu bakaba bakeka ko koko icyo cyorezo cyaba cyaratinze kuhagera, ariko nanone bavuga ko icyo cyorezo gikora kuba ibikoresho bikoreshwa mu kugisuzuma no kugira ngo niyo mibare kugira ngo imenyekane ko hashobora kuba harimo ubuzarire bwinshi cyane ku buryo cyangwa se n'ubushobozi budahagije ku buryo mu by'ukuri imibare yaho nyakuri nyakuri itazwi neza. Mu Rwanda rero ubushize tuvuga ijambo Kabeli yavuze, yavugaga ko ngo harwaye abantu amaze gufatwa abantu muri za 60, kandi ubwo yavugaga ko hari hashize ibyumweru nka 2. Ni ukuvuga rero ko muri iyi minsi ngaho imaze kwiyongeraho, abo ngabo mu Rwanda nabo bariyongera. Imibare yaho ntawamenya uko ingana kuko ntivuga. Reka rero tugaruke ku kiganiro cyacu. Koko mu Rwanda hari inkurushya, iyo nkuru ni kimomo, iravugwa mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, iravugwa n'abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda mu bitangazamakuru binyuranye bakoresha, bavuga bati ni gute Abanyarwanda aribo bagiye kugeragerezwaho imiti urwo rukingo rwa korona. Nk'uko twabivugaga muri iyi mibare tumaze gutanga hejuru, biragaragara cyane ko aho icyo cyago cyiganje cyane ni mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Butaliyani, mu Bufaransa, mu Budage, mu Bushinwa, ndetse no muri ibyo bihugu byateye imbere. Noneho aho kugira ngo urwo rukingo niba ari urukingo rw'igitangaza koko, aho kugira ngo rugeragerezwe ahari abarwayi benshi, bagiye kurugerageza ahantu hari abarwayi bakeya cyane. Bikaba byumvikana rero ko mu by'ukuri harimo impamvu nyinshi cyane zitavugwa arizo tuza kugerageza gusesengura hano. Noneho tukanareba ni izihe nyungu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaba kugira ngo yemere ko abaturage b'igihugu ayobora, abaturage avuga ko bamutoye 99% baba aribo bageragerezwaho imiti itazwi, batanazi bakaba aribo bagiye kwigeragerezaho, kandi azi ko nk'uko nawe yabyivugiye ejo bundi abarwayi bamaze gufatwa mu Rwanda bari muri za 60, kandi hari ahantu hari abarwayi banafite ibimenyetso kuko bikomeye cyangwa se bari bamaze no kugera n'ahantu hakomeye cyane cyane babuze imibare y'abantu bagenda bapfa buri munsi. Noneho ugasanga aho kugira ngo iryo geragezwa ibere aho ngaho bikaba rigiye kugera ahantu kuri umuntu yavuga ko icyo cyorezo ari bwo kigeragezwa. Nagira ngo yenda hari mbere y'uko duhita tujya muri icyo kiganiro, mbanze nshyiremo aho umuyobozi w'ikigo cya Leta gishinzwe imiti n'ibiribwa kibita yakita FDA Dr. Karangwa Chavis wumve icyo abivugaho, hanyuma ukomeze ikiganiro.
Abakiganiro hari ibyangombwa kugira ngo batangire hari ibikenerwa tukiganiraho mu minsi mike rwose, hari ibikenerwa gusobanurwa kugira ngo bimenyekane uburyo bizakorwa, kuko ntabwo wakwemera ko umuntu wese apfa gukora ku bantu. Hari protokole ibiriho, hari ibyo muganira, nibyo tukiganiraho, ariko ntabwo biri mu nzira yo gusozwa.
Dr. Clet Niyikiza uyobora Leaf Pharmaceuticals yatangaje ko mu byumweru bitatu bashaka ko uyu muti waba umaze kugeragezwa.
Nice nyine aho duturaga tubigarukaho dushyiremo n'amajwi ya Dr. Clet Niyikiza ni muntu ki na duturaza kubivugaho turaza kubigeraho ariko nagira ngo tubikanishe ko kuko ibivugwa mu makuru atari ibintu by'amakuru gusa ko byageze inzego za leta zibishinzwe nubwo byasimbutse aho byahereye mu nama y'abaminisitiri kubera ko ikintu nk'icyo gikomeye cyane ubundi cyari gikwiye kugira inzira kinyuramo mbere yuko bigeragezwa nk'iryo ryemezwa ko rigiye gukorerwa ku baturage hari inzira byagombaga kunyuramo ariko kubera impamvu uza kuvugaho byarasimbutse bitagikubita hariya bikaba bigaragara yuko nyine aho bigeze bagiye kuko gutangira kubikoresha nagira ngo ngusubize ijambo ugire icyo tubwira kuri iyo sosiyete yitwa Leaf Pharmaceuticals tunarebe n'uyu mushinga imiterere yawo icyo uhatse n'icyo umuntu akwiye kwitega mu bihe biri imbere urakoze
murakoze Six Bear ntaragira n'icyo mvuga kuri iyo sosiyete yitwa Leaf Pharmaceuticals mu by'ukuri yo uwo mugabo w'umunyarwanda ariko w'umunyamerika Clet Niyitegeka yashinze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nagira ngo mbanze tubanze tunasobanurira abanyarwanda cyane cyane ko amakuru yo dufite nk'ibyo ngibyo by'uwo umaze gushyiraho ukuriye icyo kigo Karangwa Dr. Karangwa ntacyo atubwiye sinzi no mu byo uza gushyiraho bya Clet Niyitegeka Dr. Niyitegeka ko ari byinshi ari butubwire kuri ibyo bintu bashaka gukoraho ubushakashatsi cyangwa se kugerageza ku banyarwanda ni ukuvuga ngo ibintu biracyari mu bwiru hagati ya Kagame na Dr. Niyitegeka n'abo bandi bo bakorera Kagame Dr. Karangwa kandi ndamya ko abenshi ubwo wanasangana na Minisitiri w'Intebe n'abandi ubundi wakabaye utekereza uti bagomba kuba bari mu mushinga nk'uwo nguwo bagomba kuba babizi baranabiganiriyeho mu nama y'abaminisitiri ariko siko ibintu bikora mu Rwanda cyane cyane ibintu nk'ibyo ngibyo urumva rero hari byinshi bikiri mu bwiro ntabyo impamvu umuntu yumvise ko tugomba kugira icyo tubivugaho ni ukugira ngo ibintu tubishyire hanze dukangurira abanyarwanda bamenye ngo nyamuneka dore ibi bintu birimo gukorwa mu ibanga nyamara bizakorwa ku banyarwanda bikabagiraho ingaruka mbi ni mubimenye ntabwo ari nuko wenda tuvuga ngo ibyo bintu biranashoboka yuko wenda ibyo bintu bimaze kujya ahagaragara kandi ibyo kwa muri DMI na Kagame ntibijya bijya ahagaragara wenda dushobora gusanga koko hari akamaro bishobora kugirira abanyarwanda ariko ibintu byakozwe mu bwiru nk'ibyo nk'ubwo ngubwo ahanini buba bufite icyo bihatse mu gutangira rero nagira ngo mvuge ko abantu bamenye yuko ubu hashize imyaka myinshi njya kuva mu sinibuka neza imyaka ariko ni myinshi irenze n'icumi Dr. Niyitegeka aba muri ya konseye cyangwa se ya komiti y'abanyamahanga ubundi bamwe bibihangange ariko na nitegeka nawe ni gihangange mu rwego rwe suko ari mutoya ariko umugereranyije nabo ba Tony Blair wahoze ari ministri w'intebe wa Bongereza ugashyiramo mu pastor abanyarwanda bamenyereye kubona cyane witwa Rick Warren ugashyiramo abantu baba professeri bamwe bigisha za Harvard ugashyiramo n'abandi benshi uwo mugabo Dr. Nitegeka aba muri yo abantu babajyanama ba Kagame no kuvuga ngo Dr. Nitegeka nubwo afite ibindi byo akora ariko ni n'umukozi wa Kagame kuko ifite umujyanama bagukorera abo bose bakorera abo navuze n'abandi baba muri yo conseil ya ngugira inama Kagame nabakozi bi icyo ni icyambere cy'abantu bagomba kumenya ngo Dr. Nitegeka akorera Kagame. Ikindi cya kabiri nuko hashize igihe ngira ngo kuva iyo kampani yabaho mu 2014 Leaf Pharmaceuticals nuko dufite gihamya ko Kagame ku giti cye Kagame akoresheje Crystal Ventures Kagame akoresheje umutungo w'abanyarwanda afite inyungu muri iyo societe yitwa Leaf Pharmaceuticals ibangaha muri Amerika. Turimo gukosanya ibimenyetso nitumara kubishyira hamwe tuzabigeza ku Banyarwanda ndetse n'abandi bashobora kubigiramo inyungu babo muri iki gihugu cyangwa n'ahandi hirya no hino. Icya gatatu ni uko iyo societe Leaf Pharmaceuticals iba hano muri Amerika icyicaro cyayo kiri muri Massachusetts mu state ya Massachusetts muri 2017 uze kunyibutsa niba mbyibuka neza abanza ari 2017 nibwo yashinze ikompanyi yitwa Leaf Rwanda. Leaf Rwanda no kuvuga bazita mu cyongereza babyita subsidiary no kuvuga ko ikompanyi runaka nini ishobora gushyiraho izindi kompanyi mu bihugu bitandukanye no kuvuga ko iyo Leaf Rwanda ni ya Leaf Pharmaceuticals ariko iyo Leaf Rwanda icyo abantu bakwiriye kumenya nuko mu byukuri Kagame na FPR na Rwanda Defense Forces no kuvuga igisirikare cy'u Rwanda ariko cyane cyane iyo tuvuga ibyo byose tuba tuvuga DMI nirimo niyo mu byukuri ikontrola ibintu byose bijyanye na Leaf Rwanda no kuvuga wanavuga ngo Leaf Rwanda ni ya DMI ariko yivuze ngo ni ya DMI no kuvuga ngo ni ya Kagame icyo ngicyo abantu bagomba kugisobanukirwa kubera ko iyo wumvise icyo ngicyo nk'uko mu biganiro bishize tuvuga ngo tujye dufata igihe dusobanukirwe uko DMI ikora unatekereza ukuntu yagize itya ikaroba uwo munyabwenge Dr. Nitegeka ikamushyira mu gitimba ku buryo noneho yo ashobora none ahanini ntabwo n'umuntu nk'ungu ashobora no kuba wenda nabizi ko akoreshwa na DMI ari kurumva yuko yo yageze mu yamenye ukuntu igomba kumukoresha ari nayo mpamvu nyine iyo Leaf Rwanda bavuga ngo ikorana na University y'u Rwanda ngo izakorana n'igisirikare ngo gushyiraho nyine ibyo bintu mu rwego rwa biotechnology ariko mu by'ukuri ni bya DMI ikindi nakongeraho nuko nawe tekereza niba Leaf Rwanda ifite iyo nshingano ngo yo gukora ubushakashatsi cyangwa se yo kugerageza imiti ku Banyarwanda baba ari abarwaye corona ngira ngo mu byo twasomye mu kinyamateka cya DMI igihe sinzi niba hari n'ahandi byagaragaye ariko genda nasoma ibyo mu gihe niba abanyarwanda badafite icyizere ubutegetsi kubera ko ubutegetsi bubica no mu kubica no mu buryo yica abanyarwanda uko twese tubizi buri munyarwanda wese abizi yabo mu gihugu cyangwa hanze turabizi neza yuko ibyo duhora tuvuga ngo utuzi twa tundi twa dani uburozi mbese ubwo abanyarwanda bamenyereye ko bicwa benda ku kageni buri gihe bapfuye bagapfa mu Rwanda bagapfa muri Kongo bagapfa bishwe bamwe bavuga ngo biyahuye nka bakizito abandi ngo bishwe n'amakamyo bagonzwe n'amakamyo abandi bakabahoterera mu hoteli ubwo abo banyarwanda icyo kizere cyo bagirira ngo iyo company nubwo yaba yitwa ngo ni ya biotechnology nubwo yavuga ngo ikomoka muri Amerika mu gihe iri mu maboko ya DMI ya Kagame icyo abanyarwanda baba bateze kuri iyo company n'ubwo bushakashatsi n'iryo geragezwa ryaba rishingiye kuki ibyo bintu rero niyo mpamvu tuvuga ngo abantu barusheho gusobanukirwa uko DMI ikora n'ukuntu igenda ikigaruriza ibintu ikabiganisha kubigezweho ubu ngubu ibigezweho ni coronavirus ariko muziko ntabi buri gihe Kagame hari ukuntu azi kungukira mu karengane cyangwa se mu byago by'abanyarwanda na urebe ukuntu yungukiye ku ntambara yatangiwe na FPR ivuga ngo izabohoza abanyarwanda bose arayibohoza ingaruka n'izingizo tubamo mbese uko yagize umwami uganje nyine umwami wica agakiza akica kurusha n'uko akiza ureba ukuntu ku bintu bijyanye na jenoside y'abatutsi yabyungukiyemo akabyungukiramo kuko abikoresha kwita ko abahutu bose ari abanyabyaha ari abajenosideri ngo baruce barumire abatutsi akababwira ati ni njyewe wabakijije hatagira umvugaho uvuga ndamumena nka bya ya magambo nyine amenyereye kuvuga hakabaho iyo mvugo mbese iyo nkuru yasakaye yuko mbese habaye jenoside y'abatutsi akaba ari we ubakiza nyamari yaba iyo jenoside y'abatutsi yaba na genocide yibasiye abahutu iyo atemera ahubwo arwanya azakomeza kurwanya kugeza avuye ku isi ibyo byose urabona ko ari ibintu byo agenda akoresha kungukiramo kugira ngo agume ku butegetsi kandi akomeze kwigaruriza umutungo wakabaye ufasha abanyarwanda ni nk'uko yungukiwe n'umuryango we n'umugore we na famiye bungukiye mu bintu bya sida none ubu bigezweho rero ni ibyo ngibyo bya coronavirus agize atya nyine agafata abo bantu nk'agakingirizo ariko ashaka kubikoresha yabikoresha mu kwica gushakisha ibizica abanyarwanda yabikoresha ngo abyungukiremo amafaranga nk'ukuntu akize ariko ahora ashaka andi urumva ko ibyo byose ntabwo bijyanye n'inyungu z'abanyarwanda kuko iyo biza kuba bijyanye n'inyungu z'abanyarwanda twakabaye dusoma Zixbere mu binyamateka tuvuga ngo dore protocol yo aba bantu bashaka gukoresha bazagenderaho kuko hari ibintu byinshi bigengwa n'ayo mategeko mpuzamahanga ndetse na yakabaye ariho mu gihugu ariko ibyo ntabwo tubisoma ibintu byose biracyari mu bwiru ariko turegera ngo dutere induru hakiri kare kandi ubwo hari n'ibindi biza gukurikiraho tugomba gukora kugira ngo ariyo company ifite icyicaro y'Inyamerika ifite icyicaro inahangaha niba hari ibyo igomba gukora mu Rwanda igomba kubikora bidatandukanye cyangwa se bigomba kujyana n'amategeko mpuzamahanga cyane cyane iriya protocol ya Helsinki iwanya aho ngaho 6B igenga uburyo abantu bagomba gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ari ugutabaza rero gusa kuri radio ariko hari n'ibindi tugomba gukurikiraho kugira ngo dukomeze dutabariza abanyarwanda ariko n'abanyarwanda ubwabo bakanguke he kuzagira umuntu ushukwa bakoresha iterabwoba cyangwa ibindi ngo babajyane mu bintu nk'ibyo ngibyo kuko muri ayo mategeko mpuzamahanga umuntu wabo agomba gukoraho ibintu nk'ibyo ngibyo agomba kubyemera kandi bimuturutseho kandi akanabivamo aramutse yumva ntacyo bimumariye cyangwa se bishobora kumugira nabi kandi ikindi nuko umuntu ugomba kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo si ukuvuga ngo abyemere gusa ariko agomba kubyemera ari uko hari ibintu byanditse akanasinyira bigaragaza icyo bashaka gukora n'iki barashaka gukora iki izo zari tayi nizo mbese abantu bagomba kumenya ndahamya ko no mu minsi iri imbere tuzongera tukagaruka kuri radiyo kugira ngo nihaba hagize ibintu bigaragara byabonetse ubwo tuzongera tugire n'ikindi dushobora kuvugaho naba ngusubije ijambo 6
ya urakoze cyane kuri iryo sesengura kuko ni ngombwa ko abantu bamenya inyungu Kagame afite muri ibi bintu byose abantu bakabona ko bagasobanukirwa neza ko mu by'ukuri atari ubugira neza gusa nakwibutsa yuko nabonye hari ababyanditse bafite ubushakashatsi baheragaho bavuga yuko ngo bavuga ngo muri 2009 Kagame yatanze miliyoni 22 z'amadolari zari zivuye muri icyo bitaga kisosiyali y'u Rwanda kuvuga isanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi cyangwa Rwanda amafaranga ashorwa muri sosiyete y'Amerika yitwa Merrimack Pharmaceuticals hanyuma muri iyo sosiyete nyine ikaba irimo bariya ba Michael Fairbanks na ba Michael Porter abo bakaba bari muri ya nama ngishwanama ya Kagame ni ukuvuga mu by'ukuri ayo mafaranga yavuye mu kigo cya leta cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ajya gushorwa mu bintu aba bantu bafitemo inyungu abantu b'abajyanama ba Perezida Kagame ni ukuvuga mu by'ukuri mu bantu bakurikirana icyo bita nyine biriya bya corruption bya ruswa icyo kugira ngo umuntu mbese agire ashore ibintu bya leta mu bintu ubwo afitemo inyungu cyangwa abantu bafite ibyo bahuriyeho bafitemo inyungu nabyo ni mbese ni ruswa cyangwa ni corruption mu cyongereza niko ayo mafaranga yashowe aho ngaho noneho icyo gihe ngo uriya Kreti ni iki yagiye yashyizwe mu buyobozi bw'icyo iyo sosiyete nini Merrimack ajyamo ari vice president kubera ko nyine asa naho mbese ahagarariye za nyungu z'u Rwanda za miliyoni 22 z'amadolari noneho nyuma yaho aza kugera ubwo apfa muri 2014 yavuyemo ahita ashinga nyine sosiyete nk'uko babisobanuye noneho ashinze ya sosiyete ye iza umuntu akibaza za nyungu yari ahagarariye ya amadolari miliyoni 22 zimukanye nawe cyangwa zasigaye aho ngaho muri meri noneho rero arakomeza ariko n'ikindi kigaragara ni umuntu wa Kagame cyane bakoranye byinshi ndaza gushyiramo aho Kagame yavuganye n'umuzakoreye n'umuyakazi ku Gikeri ngo kugira ngo mbese ngo bamenye impamvu ngo Gikeri bakijugunya kikagwa ngo kijugunya ngo kikagwa kikurira ni ibintu yavuze ahantu ubanza bari muri Rwanda Day Dr. Kreti ahari nawe yagasobanura ati cyemane nyina muvuga nkashebwira ati databuja kuko ibyo bintu turiho turabikoraho ubushakashatsi icyo nakiriho
ariko utarakomeza six page mu rwenya kuki Kagame yari afite interest ku Gikeri nuko bavuga ngo kwa kundi mbese buri bwoko bugira inyamaswa iburanga abanza twebwe ngo abagesera bavuga ngo ni inyamanza kwa Kagame ngo ni Bikeri niyo interest afite yashaka kumenya ko niyo wamujugunya aho yaba ageze hose agomba kugaruka areba ko agomba kwica abanzi abo yita abanzi niki ntabwo numva sense yabyo ariko wakomeze interest ya Kagame ku Gikeri
nange ntabwo nashobye kumenya neza interest ya Kagame ku Gikeri cyakora kuko nk'umwega birazwi ko mu Kinyarwanda ikirangabwoko cy'abega ni Gikeri kuba rero yenda yabagifiteho amatsiko akavuga Gikeri akashati nabyo birashoboka ariko buriya nabyo ntabikayobera nabara nabyo bizageraho bimenyekana ariko icyo nacyo ni kimwe mu byo abantu bavuze icyo gihe yenda nkiyo tubivuga gutyo hari igihe abantu bavuga atari ko se bati ibyo bintu nibyo koko Bukreti waganiraga nyine icyo gihe na Kagame ngo bakore ubushakashatsi ku Gikeri niwe noneho ugiye kugerageza imiti ya corona ku Banyarwanda bakavuga bati ibyo bintu byabayeho hari abantu batibuka ko amadiskuru nk'ayo aba yarabayeho nagira ngo yenda mbaze nkagezemo dukomeze.
Dr. Clet yavuze ko hari umukoro Perezida Kagame yamuhaye wo gukora ubushakashatsi ku muti ushobora kuva mu byatsi by'inyabarasanya ndetse no mu Gikeri.
Igikeri gifite iyindi uniqueness iyo gihe twumvikanye na Clet ahubwo banza atarabikurikiranye ko azamenya scientific reason behind it. Usibye biriya avuze ni nka defense mechanism biriya byifite igikeri kigera ku mugongo secretion it is very poisonous ni defense mechanism nyine igira kugira ngo hatagira ikirya ikirya igikeri ariko namubwiye ikindi muri gifashe ukakijugunya uko ariko kose iteka kigwa hasi kikureba nabwiraga kreti ntubwo hagomba kuba harimo samu GPS mu nuzo ugifite uko mwabwe nabyo azakurikirana rebe the scientific reason cyangwa yibuka sinza aho ugeze
ndagira ngo mbwire his excellency ko ibyo bintu byose na chairman yambwiye turiho turabikurikirana ndetse ahubwo maze iminsi mvuga nti hari ibyuma bihambaye gukoresha iriya ariko na hano birahari tuzaza tubikurikiranira ahangaha kugira ngo tubirahe
ubwo bagine Dr. Clet ubwo bari mu bavuga ku by'ubushakashatsi ku Gikeri wa mugani Kagame nabo bona n'igikiri nyina avuga ati uko wangira kose nahindukira muri nyine ndibaza ko ari nk'ibyo bashaka kuvuga ariko nyine ariko icyo bigaragaza nuko ntabwo ari umuntu mushya ntabwo ari umuntu w'umushakashatsi mushya ni umuntu ufitanye amateka ya naya na Kagame hari kiriya twavuze hezo miliyoni 22 yavuye muri kizuziyari akagenda akajya muri iya sosiyete nini ikora ubushakashatsi ku by'imiti n'ibindi noneho ndetse ahaviriyemo agashingiye noneho yashinze bikaba bigaragara y'amafaranga kuko n'ubundi we yari yajyanyuma aho ngaho ahagarariye ya mafaranga yari amaze gushyirwamo bikaba bigaragara ko ashobora kuba yari mu kazi nyine uwo mutungo yari ahagarariye akawukomezanya aho ngaho ikigo cy'ubwishingizi nako cy'ubwiteganyirize bw'abakozi cy'u Rwanda aricyo mu byukuri cyatungo remezo umutungo ufatizo wa iyi sosiyete igiye kugerageza biri ni ukuvuga rero ntabwo ari hanyuma nanone ikindi abantu batazi icyo bakeneye kumenya ni uko Dr. Clet yikiza hari igihe iyo umuntu nyine bavuze ngo ni doctor hari igihe abantu bumva ko doctor wese ari umuganga cyangwa se ko hari ababyitiranye ntabwo ari umuganga nta buganga ibyo yize ntawe bihuriye n'ubuganga cyakora koko iby'amafarumasi yabikozemo iby'ubushakashatsi by'amafarumasi yabikozemo icyo cyo ni ukuri kuko ufite ibintu by'ubushakashatsi yagiye akoramo. Hari aho Dr. Theogene Rudakingwa avuze uti ese ibyo ngibyo uwo Kreti Niyigena avuga bigiye kugeragezwa arabisobanura neza, akavuga ibizageragezwa, bizageragezwa ku bantu bangana iki, bizageragezwa gute, bizakurikiranwa gute, ese nizihe n'ibihe bintu bifatika agaragaza nk'umuntu noneho umushakashatsi, ibihe bintu bifatika avuga ati ngibi ibintu bigiye gukoreshwa muri ubu bushakashatsi, tuzakora ku bantu bangana gutya, abantu mbese bizakora muri ubu buryo, nibura akaba afite ibintu asobanura bifatika bigaragaza ko ibintu agiye gukora kuko ari ibintu bya gihanga. Mu byo avuga yavuze kuri televiziyo y'u Rwanda, kuri televiziyo y'u Rwanda yaravuze kuri 29 Werurwe, nawe nyine umuntu ujya gutangira ikintu nk'icyo bahita mushyira kuri televiziyo nyarwanda, birumvikana ko iyi antene ntabwo yapfa kujyaho gusa, anavuga no muri ibyo binyamakuru bya DMI, birumvikana ko aho hose yahagiye nyine kubera ko cyane cyane ibwo n'umujyanama wa perezida wa Kagame, kandi akaba anakore no kuri bazishyire ku bantu ababikurikira babanze bumve niba ko uwo mugabo asobanura neza ibyo agiye gukora. Yenda kandi nakongeraho nuko ku bantu bari mu Rwanda kera, uyu Dr. Kreti Niyigena uramuzi, ni akomoka gukomoka ahantu ko Kamonyi ahahoze hitwa Gitarama ngo ubu baza ari Muhanga, akaba ari umuhungu w'umuntu witwa Ntama Godfried wahoze ari umwe mu mpirimbanyi za parime hutu za MDR Parimehutu muri za 50, nibaza ko ari mu batangiye muri za 57 batangira icyo bitaga mu Ngoma Sosiyali Hutu, ni ukuvuga by'ukuri n'ishyirahamwe ryatangiwe muri 57 rikazavamo MDR Parimehutu muri za 59. Papa we akaba yari muri izo mpirimbanyi z'icyo gihe, ntabwo rero ari umwana w'umuntu utazwi, abankeka ko ari nacyo cyagiye kimuha n'amahirwe yo kugira ngo ashobore kwiga mu buryo bwiza, nyina agashaka kwiga nyuma, ariko nawe akaba hari ubuhanga yagiye agaragaza muri uko kwiga kwe, ari nabwo yenda bwandatumye anatera imbere cyane. Dore Dr. Kreti Niyigena icyo avuga nyine kuri ibyo ngibyo bagiye kugerageza.
Kugeza ubu hari kompanyi 17 zirimo n'izacu zirimo kugerageza kuvumbura imiti y'urwanya, hari abakora urukingo, hari abo gukoresha imiti yari isanzwe iriho, hari natwe nko muri groupe yacu turimo dukora ubushakashatsi ku miti mishya, cyane cyane ubundi itabara umurwayi utangiye kugira ikibazo cyo kutabona uriya mwuka wa oxygen, ngira ngo murabizi ko igihitana umurwayi muri abo bose barimo gupfa hirya no hino ku isi ni uko virusi igeraho ikonona ibihaha byabo ku buryo batabasha guhumeka. Twe rero turimo gukora ku muti ubatabara kugira ngo bahumeke, kugira ngo abaganga babashe kubafasha ku bundi buryo. Izo ngamburo ziri mu nzira, ntawumenya neza igihe bizatunganywa neza, ariko ndabizi ko nk'uwacu ushobora kujya mu barwayi nko mu byumweru bibiri biri imbere, kugira ngo turebe ko twakomeza kuvura abagize ibyago bagahura n'icyorezo.
Ngibyo nyine yasobanura ati ndabizi ko umuti
wacu
ushobora kujya hanze mu byumweru bibiri biri imbere. Icyorezo cya korona aho cyatangiye ko gitangira kuvugwa ari mu kwezi kwa 12 mu mpera z'ukwezi kwa 12 2019, kimaze amezi umuntu yavuga amezi atatu, birumvikana ko nyine ni ibintu bikiri bibisi cyane. Nkawe wize ibiganga ibintu by'urukingo, ubundi binyura kubigenzura kugira ngo urukingo ruzagere ubwo rukoreshwa ku bantu, bitwara igihe kingana iki, umuntu akishirije binyura mu zihe, birumvikana ko yenda mu gihe haba hari umuvuduko munini byihutirwa cyane bishobora kugenzura kurushaho, ariko se ubundi binyura mu nzira zimeze.
Urakoze Six Bear, mu by'ukuri wumva Dr. Niyitegeka kuba atari umuganga uvura abantu wenda cyo ntabwo ari ikibazo kinini kuko ari muri company kuko nk'ukuntu ubisobanuye ibyo yagiye akoramo byo kuvumbura imiti urumva ko nibyo ngibyo bavuga ari ibijyanye no kuvumbura imiti ikoreshwa ku bantu ariko iyo wumva nk'ayo magambo avuga ngo mu byumweru bibiri baraza gutangira ngo gukoresha uwo muti ibyo arimo kuvuga mu by'ukuri nta gishya arimo kuvuga kuko nk'ukuntu twabisobanuye mu kiganiro cya mbere hari imiti barimo kugerageza yewe harimo na za chloroquine hari imiti ubundi bakoreshaga mu kuvura abafashwe na sida abarwaye sida HIV AIDS birimo gukoresha igice kimwe cy'amaraso y'umuntu warwaye wafashwe na corona kuko iyo ufashwe na corona no kuvuga ngo ko mu mubiri wawe umubiri uba waratangiye gukora ibyo kurwanya corona bashobora gufata amaraso y'umuntu rero warwaye bakaba bayashyira mu muntu urwaye mbese ibyo bikoresho birwanya ako gakoko ka virus bigatangira noneho nawo guhangana n'ubwo burwayi bwa corona ibyo byose biravugwa ibyo Kreta avuga nuko nyine abantu ubwo iyo mu Rwanda cyane cyane agahugu nka kacu iyo umuntu yavuzwe na Kagame ubwo abantu nyine ngwindirimba umukuru nyirurwa ateye buri muntu wese arikiriza ukagira ngo avuze rwose ibintu bihambaye cyane bitangaje ariko arimo kuvuga ngo ayo makompanyi ngo 17 ngo niyabo irimo yewe nagiye kuri website yabo n'abantu batwumva bashobora kujya bagiye kuri Google bakandika Leaf Pharmaceuticals, Leaf ni L-E-A-F, bashobora kwisomera kuri website, bakareba ubundi miti, iyo bari mu nzira yo kugerageza kuvumbura, cyane cyane ni imiti yo kurwanya kansa. Nubwo bari baravuze ubwo bashyiraho icyo kigo iyo sosiyete mu Rwanda nyarwanda yitwa Leaf Rwanda bari bavuze ngo umuti wa mbere wa kansa ngo uzavumburwa mu Rwanda ukoreshwa muri Afurika ngo uzavumburwa muri 2019 sinzi niba nibyo ngibyo byarabaye wenda nabyo ni ibintu abantu bakuriye ku ariko
ntabyabaye ahubwo cyakozwe nuko icyakozwe nuko bagerageje imiti ku bana b'abakobwa ngo b'imyaka 12 abana b'abakobwa ni mu mwaka wa gatandatu bana bategeka rwose ko bafata ngo urwo rukingo ndibaza ko ari urukingo nako ari ni nk'urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura barufata bisa nk'aho rwose ari nko ku mategeko hanyuma ntawongeye kubikurikirana inurumba ni ibintu byakozwe muri iyo jugujugu ni ibintu bikorwa gisirikare ku buryo abo bana ntabo bakurikiranye ngo agende amenye niba bya bindi bageragerejwe ku ngaruka zabyo kandi noneho wareba ugasanga byakozwe na sosiyete yitwaga Merck nayo ifitanye amasano na biriya twavugaga biriya byose bashyiriyemo amafaranga nabyo n'uyu mugabo ariko ku buryo rero n'ibyo bindi baba ngo muri 2019 bizaba byatanze ibisubizo ngo bagaha n'u Rwanda ngo inkingo miliyoni ebyiri ntabwo ibyo bintu ntabwo byigeze bitangwa
icyo urakoze kunyunganira aho ngaho icyo nashaka kurangiza kuri icyo kibazo warumbaje rero ibintu bijyanye n'urukingo ni ibintu ubundi cyangwa se n'imiti bica muri bya nk'ukuntu twabivuze muri bene kwa kugerageza clinical trials ubundi bitwara nibura umwaka umwe n'igice ni ukuvuga amezi 18 ninahangaha hari abanyabwenge n'ibikoresho n'amafaranga n'iki hambere hari igihe nk'ibyumweru bishize umukuru w'igihugu cyane cyane yakomeje avuga chloroquine ko ubwo ngo chloroquine ngo ishobora kuvura abo bantu bafite coronavirus. Abantu bakuriye ibintu bijyanye na santé publique, public health, ba Dr. Fauci n'abandi bakamubwira mucyo baye batari konya kuba we president, nabwo ibyo bintu babikoreye umuntu babikorera muri test tube, babikorera mu sinzi ukuntu umuntu yakwita test tube. Ntabwo ari ntabwo babikoze, ntabwo bakoze iryo gerageze iryo test mu bantu, kubera ko nubwo chloroquine ishobora kuvura malaria ariko ishobora kugira n'izindi ngaruka mbi cyane uyikoresheje mu madose ari hejuru wenda wakoresha no ku kindi kibazo nka coronavirus. Urumva nahangaha rero hari imiti, hari urwo rukingo abantu batekereza, ni ibintu bishya. No kuvuga ngo abanyabwenge ku isi hose n'ubushakashatsi ku isi hose n'ibikoresho biriho ku isi hose, abantu mbese barimo kugerageza ibintu byinshi, biranashoboka yuko wenda niyo kampani ya niyitegeka yo Kagame afite inyungu na DMA ifitemo inyungu, bashobora nabo kuba bagerageza gushakisha ko bazavumbura ikintu nk'icyo, kuko uzakivumbura kigakora neza azabivanamo amafaranga menshi. Urumva Kagame we na niyitegeka barimo gutekereza inyungu bashobora kuvanamo, nubwo ibyo bintu biramutse binakoze byagira akamaro. Ariko ntabwo ushobora gufata abantu abanyarwanda miliyoni 12 ngo ubahindure guinea pigs utagaragaza ibyo ushaka gukora muri ibyo byumweru bibiri. Ni ibiki urwo rukingo nuruhe barwituruye, ruzakoreshwa rute, amafaranga uzayavanaye, abazabikora ni bande? Ese nkabiriya ziriya ngingo zose tuba tuvuga zijyanye n'ukuntu bene ubwo bushakashatsi ku kiremwa muntu bugomba gukorwa muri ziriya principe za Helsinki, ese ibyo bintu warabyubahirije? None se niba Kagame na DMI na FPR n'igisirikare arizo ziyobora iyo Leaf Rwanda, ubwo abanyarwanda bamenyereye kwicwa nk'ukuntu bicwa, icyo kizere bakivaneyo kugira ngo bavuge ngo ntabwo ari ibintu bije biza kubarimbura birimo kubasonga byongera no kuri coronavirus? So nibyo ngibyo, ariko ibyo ntabwo Clet ntiyatinyuka kuvuga nk'ibyo ngibyo byo yavugiye kuri iyo radio, kuko abivugiye inaha ngaha akavuga muri ayo magambo ngo turi muri abo ngabo ngo tuzatangira mu byumweru bibiri abantu bamurye cyangwa se FDA yamutwara mu ikamwaka n'ubwo bushobozi bwo gukora izo za research, kuko uburyo arimo kubikora arafatanya abanyarwanda n'ubukene, kuko nyine hari abantu benshi badasobanukiwe, hari abandi nyine babifitemo inyungu nka ba Kagame akikorera ibyo ashaka, ariko muri Amerika hangaha cyangwa se no mu bindi bihugu ntabwo ari uko nguko research ikora. Kuvuga ngo tuzawutangira mu byumweru bibiri, utese protocol usakoresha ni iyihe? Abo bantu se yatangiye kubabwira? Nibyo ngibyo tuza gukurikirana muri iyi minsi, ntabwo turi burekeraho ngaho, tuzakomeza kuri iyo dosiye.
Inda koko ni ikintu gikomeye cyane, kuko nk'uko wabivuze ntabwo twakora ikiganiro ngo turekeraho, tugomba guhaguruka tukatabariza abanyarwanda mbere yuko ubushakashatsi buhubukiwe butangira gukorwa. Nubwo mu Rwanda batakubahiriza amategeko mpuzamahanga ajyanye n'igeragezwa ry'imiti nk'iyo ngiyo ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu, nubwo mu Rwanda batabyubahiriza, uwo Dr. Clet Niyikiza kubera ko aba mu gihugu afite n'ubwenegihugu bwa Amerika, akaba mu gihugu cyubahiriza ayo mategeko mpuzamahanga, we ibyo ari byose ibyo sosiyete ye yajya gukorera cyangwa sosiyete ahagarariye yajya gukorera hirya no hino ikabikorera ku bantu, nibaza ko yabikurikiranwaho aho yaba ari hose, w'icyo kibazo yagikurikiranwaho. Ndibaza ko rero ibyo bintu dukwiye kubihagurukira, noneho tukareba ko twarengera abanyarwanda. Mwimpyisi niyo utayitera icumu ukayihinduru ushobora kuyitesha intama. nkuko twari twabisezeranye kuko ndabona igihe kiriho kitushirana iki kiganiro twaza gikomeza ikindi gihe nagira ngo nyine uduhe umwanzuro wacyo ugire n'ibitekerezo uduha bijyanye n'iki kibazo uko giteye n'ukuntu abantu dukwiye kubyitwaramo kugira ngo mu by'ukuri twokurebera gusa ngo uzasange nyuma tuvuga tuti abanyarwanda bageragerejweho ibi n'ibi ko byabaye tureba twari he nibura kugira ngo dutange umuganda wacu. Dr.
Murakoze Sixberry. Icya mbere cyo navuga ni ugukangurira abanyarwanda kuba maso cyane, kudafatirwa mu byago nk'ibi ngibi by'icyorezo cya corona virus, ngo bemere buri kintu cyose nka kwa kundi bavuga ngo uhiriye mu nzu ntawe adakubita imitwe, ariko hari igihe ukubita umutwe ukawusandaza ukavaho ugapfa. Aho ku nyamara wenda hari ukuntu n'ubwo burwayi hari ukuntu ibihe bisimburana, ugasanga hari abantu benshi. Ndibuka nyiri umuganga nkirangiza amashuri Murago, byari muri bihe bya sida, abarwayi bose bo twabonaga nta n'imiti yindi yayindi bya byuririzi bya bwa burwayi bw'ibyuririzi nyine y'abantu iyo barwaye sida, kubera ko iminite yabo iri hasi nayo itanaboneka, tukabasezera bagataha bakajya gupfa, kuko nta icyo gihe nta muti muri za 80 nta muti wa sida wari uriho. Nyamara abashoboye kubaho, ubungubu sida imaze kuba nk'uburwayi nk'ukuntu umuntu arwara diyabeti, ukarwara pressure, tension n'ibundi burwayi buri chronic, wakwivuza ukifata neza ukamara igihe nk'ukuntu Imana yakugeneye kubaho ku isi. Abantu rero batagiye mu bwajaba ngo bagombe kwemera amategeko ya Kagame na DMI na Chama na FPR n'abasirikare ngo bose ngo bijandike muri ibyo bintu bya Leaf Rwanda, uwo mushinga wo niyitegeka. Nyamara ikindi gihe umuti nyakuri cyangwa urukingo bizaboneka ushobore kubaramira, ariko icya mbere na mbere ni ugushirika ubwoba, kwanga gushyirwa mu bintu nk'ibyo ngibyo ngo kuko Kagame yabitegetse abantu bagapfa kugenda nk'intama nk'ukuntu nyine amenyereye kutwica, kubera ko tugira ubwoba nyine akagenda yica abantu tumeze nk'intama zitegereje kwicwa gusa. Icyo ni icya mbere, kugira inama Abanyarwanda ngo barusheho kuba maso. Icya kabiri nuko nagira ngo mvuge nuko tugomba kurushaho gukora ibishoboka byose, ngira ngo mu masaha 28 tukiva kuri iyi radio turaza gusaba ababishinzwe inahangaha, ndetse dusabe na WHO wa muryango utabara ubuzima kugira ngo bakurikirane ibyo byitwa ngo ni ubushakashatsi cyangwa se iryo gerageza ryo miti Kreta avuga, nibiba koko bishingiye ku bintu bishobora kugirira akamaro Abanyarwanda, cyangwa se bikagaragara yuko ari ibintu byo Kagame na DMI na niyitegeka barimo gufindafinda bishobora kugirira nabi Abanyarwanda, ibyo ngibyo tuzavuza induru kugira ngo tubateshe. Nka bya bindi bavuze ngo ni ushobora gutesha impyisi ibyo yashakaga kurya. Icyo narangirizaho ko muri ibi bintu byose za principe enye, ubundi abantu bakora ubushakashatsi cyangwa se bakora mu buvuzi n'abaganga nk'ibyo turahirira, byarahira ryo bita byakomoka kuri wa mugira icyo bita Hippocratic Oath niko bayita. Icya mbere cyo abantu bagomba gutekereza mu bintu byose ni ugutekereza ibintu bine. icya mbere nuko bigomba gushingira ku nyungu z'uwo mushaka kubikoraho. Ubwo bushakashatsi cyangwa se iryo gerageza bigomba kuba rireba inyungu z'uwo mushaka kubikoraho, kandi ukuntu twabivuze ibi hakabaho ibintu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga ay'igihugu birumvikana, ariko na za principe nka ziriya za Helsinki, cyane cyane cy'uko umuntu mushaka kubikoraho agomba kumenya ni ibiki kandi akabyemera akabisinyira. Icya kabiri nuko ibyo bintu ushaka gukora ntabwo bizasiga umuntu bizica umuntu aho kumugirira neza, niya principe yo bavuga ngo do no harm. Ni ukuvuga ngo niba ikintu ugikoze kugira ngo kigire umuntu neza ariko noneho kikamusiga iheru heru, nanone wakireka kubera ko iyo principe ya do no harm ntabwo uba wayubahirije. Icya gatatu rero ni iki shingiye kuri icyo cyo kuvuga ngo bizamugirira akamaro. Risk iyo urimo gufata nibura bizamugirira akamaro, kugira ngo uvuge ngo yego twafashe risk yo gukora ibi bintu ariko inyungu iraruta risk yo twafashe. Ikindi rero ni ikijyanye na principles z'ubutabera. None se igihugu kitabamo ubutabera cyaho umuturage ahora atinye ko ejejo bundi ari bwicwe na DMA, ari bwicwe n'abasirikare, ari bwicwe n'abapolisi, ko abayobozi b'igihugu bazamuka abasirikare bagahabwa amapeti bishingiye ku mubare w'abantu bishe cyangwa se ubugome bwo bafite. Ubwo abo bantu noneho iyo bafite isosiyete nk'iyo ngiyo wabizera ute koko ngo ubwo butabera ubukeneye ku gihugu n'abayobozi b'igihugu wabuvana hehe? Icyo kizere wabugiye wakigira uhereye kuki? Nicyo rero navuga ngo ibyo ari byose reka harimo gutegereza ngo twumve ibyo nitegeka na Reef Pharmaceuticals bazatangaza, ariko noneho tunakurikirane turebe za detail z'ibyo bavuga bashaka kuzakora mu byumweru bibiri, turebe niba koko ari ibintu bijyanye n'inyungu z'abanyarwanda cyangwa se ari ibintu bikomeje nk'ibindi byose nk'ukuntu twabivuze kureba inyungu za Kagame nako gatsiko ke. Nibyo ngibyo narangirizaho 6 bell, ubwo wenda tuzasubira.
Ya urakoze cyane, ariko mbere yo kugira ngo rekore nagira ngo baze akantu gatoya kamwe. Ese umuganga akwiye kwemera gukoresha imiti itubahirije amategeko? Ndavuga
oya rwose
muganga
ntabwo bishoboka.
Abaganga bagomba n'abaganga bagomba kuzabiha abantu, kandi mu Rwanda kubera ko nta barwayi benshi bahari nuko kwizo nkingo zizahabwa abantu nyine abo barwaye n'abatarwaye ndibaza ko nabo bazazibaha kugira ngo nyine urukingo rushobore kugeragezwa, kuko ndibaza ko nanone urukingo nk'urwo rutageragezwa ku bantu mirongo ingahe gusa barwaye, cyane cyane ko bose nta kigaragaza ko bazabyemera baramutse bahawe amahirwe yo guhitamo, akigaragaza ko bazabyemera ndibaza ko urwo rukingo nta mbaraga rwaba rufite. Bagomba kurugeragereza ku mubare w'abantu uhagije kugira ngo nibura ibyo bazavuga babonyemo bibe byakwizerwa ku buryo ku isi hirya no hino bishobora gukoreshwa. Ni ukuvuga rero ko bizahabwa n'abantu batanafite n'ubwandu bw'iyo virusi ya corona kugira ngo nyine ya mibare ikigo yabishobora kwemerwa mu rero nibazaga nyine wari ugisubije umuganga
hari amaganga cyane cyane iyi protocol ya Helsinki cyane cyane ibivuga ku baganga cyane ku muganga iza principe, ariko ntabwo research zikoreshwa n'abaganga gusa nabo twita mbese abashakashatsi bo scientists sinzi ko aba n'abakora nabuhanga babita iki aba scientist
n'abahanga mu nyabwo bakora abahanga
abese kuvuga ngo izi za research zikorwa n'abaganga gusa, ariko niba zikorwa ku kiremwa muntu izi za principe zose najya ngo ku bantu wenda tuzashakisha n'uburyo tuyikoramo incamake mu Kinyarwanda kugira ngo dufashe Abanyarwanda kumenya ko ibyo bintu bibaho koko, ko ari andi masa akwiriye kuba areba ibiba mu Rwanda, cyane cyane ko u Rwanda nyine rurangwa n'ubutegetsi bwica abaturage kandi bukabica mu buryo bwinshi, harimo no gukoresha n'uburozi. Nka article ya 22 cyane cyane niyo navuga ngo dutegereze twumve ibyo n'itegeka zavuga, ugomba gutegura icyo bita protocol. Iyo protocol rero niyo ugomba gushyiramo nk'ibi bikurikira, kandi ubwo birareba umuganga. Umuganga ushobora kujya mu bintu bitarimo nk'ikintu nk'icyo ngicyo, mu by'ukuri aba yishe itegeko kandi abakuriye no kubihanirwa. Cyane cyane biba bivuga ngo amafaranga yo gukora ibyo bintu azaturuka hehe? Ese ababiri inyuma ni bande sponsors? Ese abandi bantu za institution zindi zaba mu gihugu cyangwa hanze zishobora kuba zifite ziri muri icyo gikorwa ni iziki? Bigomba kwandikwa kugira ngo abantu nk'ukuntu udashobora gushora imari utabanje gukora due diligence, ni kuvuga ngo gushakisha aho hantu ushaka gushora imari ni bande, ni sosiyete iteyite, amateka yo nayahe, iyoborwa na bande, ese yarungutse, ese yarahombwe. Uzananyibutse ubwo nibutse ikindi tuzashakira ikiganiro mu wenda mu minsi iri imbere, cyuko hari ahandi hantu ibyo nda iyo story yindi tuzavugaho ndayizi cyane kuko nayibayemo. Ukuntu u Rwanda rwashoye amafaranga muri kampani yitwa One Web, byandike ahantu kugira ngo uzanyibutse tuzakora icyo One Web, ikuriwe n'umuntu witwa Greg Wyler. Iyo kampani ubu ngubu imaze gukoresha, yagombaga gushyira amasatellite menshi cyane hafi 200 kugira ngo izashobore gutanga ngo internet ku isi hose aho umuntu ayishakiye igice ari cyo cyose. One Web wayishinze Greg Wyler, ndamuzi cyane kuko ni nanjye twamenyana mbere y'uko amenyana na Kagame. Niyo yazaga mu Rwanda nkikora i Rwanda ndi direkab, yararaga iwanjye. Muri aba bantu b'umuntu yagiye ashaka agira ngo bazafasha u Rwanda, bigezeho nyine biba gufasha Kagame kugira ngo ashyire amafaranga mu mufuka we. None ubu nuza iyo kampani muri iki cyumweru tuvuye muri iki cyumweru turimo, ubu ngubu yabaye bankrupt. U Rwanda rwarayishoye mama amafaranga, ariko icyo ni ikindi ngo ngiye ku ruhande cyane, nagira ngo nkikubwire kinjemo uzanyibutse. Kandi ihomba imaze abantu bamaze kuyishoramo amabiliyoni abiri, hafi biliyoni ebyiri z'amadolari. U Rwanda ubwo urumva ko n'u Rwanda narwo rwahombeyemo ayo ibyo bintu byose, dukomeze tubivuge. Ariko mu bindi byo ugomba kuvuga muri iyo protocol mu ngingo ya 22 nuko bigomba kwerekana icyo bita conflict of interest. Ni ukuvuga ngo niba Kagame na Niyitegeka bari muri ubu bucuruzi hamwe, akaba aribo bagiye gukora ubushakashatsi, ubwo wenda bazakoresha n'amafaranga ye, bazavuga ngo leta y'u Rwanda ngo igombe kuzatanga amafaranga bajya uwo mufuka w'abanyarwanda bakavanamo ibyo bagomba gukora. Ibyo byose ni ibintu bigomba kugaragara. Urwo ni urugero natangaga muri article ya 22 ya Helsinki. Irabivuga neza ko nta muganga cyangwa n'undi mukozi uri muri ubwo bushakashatsi akwiriye kuba yasomye ibyo ngibyo, kandi abazakora ubwo bushakashatsi bose bakavuga amazina yabo kugira ngo tuzanamenye ngo abo bantu bafite n'ubwo bushobozi. Ubwo wasasa azagenda ashake abantu ba DMI bafuge ko koko ari aba tujubona se abantu bigize ba expert mu Rwanda nk'abandi birwa bakoronga kuri za social media naho ngaho mu bintu byo bavuga ngo ni za research uzasangamo abantu ba DMI abantu bari aho ngaho badafite nubwo bushobozi so yes ku kibazo cy'abaganga cyane cyane ni ikibazo gikomeye cyane kuko ibyo abaganga barahirira no kuramira ubuzima ntabwo ari ukuburangiza
ya twibutse ko iyo twibutse ko kuba nyine yenda kuba bataba byumvise neza ko iyo protocol ya Helsinki hari nyine ni ndumva ari World Medical Association ni ukuvuga ishyirahamwe ryo ku isi ry'abaganga ryateranye nyine kugira ngo rigire ibintu bikomeye cyane ryumvikanaho bijyanye n'uwo mwuga cyangwa n'ubushakashatsi imiti cyane cyane ibintu birebana n'abantu byabaye bya mbere muri 1964 byongera gusubirwamo muri indi nama ya 2019 yabereye i Tokyo mu Buyapani 2025 kongera kubigarukaho muri Itali 2083 1996 muri Scotland muri 2000 muri Amerika mu 2000 na kangahe ni ukuba mbese ko iyo porotokole ni ndende cyane kandi yagiye igarukwaho inshuro nyinshi cyane nyine ikaba ariyo mu by'ukuri ari nka niyo niwo muyoboro abakora ubwo bushakashatsi bujyanye n'ubuganga n'ibindi niwo muyoboro bagomba gukurikiza niyo mabwiriza bagomba gukurikiza ubwo hari n'andi mategeko nyine za ethics n'ibindi bagomba kwitwara bikabinyuranye kugira ngo bubahirize mbese ayo mabwiriza cyangwa se ibyo byumvikanaho bigiye muri iyo protokole ni ukuvuga rero ko bari ibyo bazakora n'ibirengagiza ibyo byose mu by'ukuri uwabaregaho yabarega hose bashobora gukingwa bakagira ibyo babikurikiza nagira ngo rero ngushimire uyu mwanya watanze tugakora kino kiganiro cyihutirwa cyane kandi biragaragara ko ntawateceka ngo areke ikintu nk'iki ngiki gitambuka ntacyo avuze cyangwa ngo avuge gusa areke no kugira icyo akora ni ngombwa rero ko duhaguruka kugira ngo nk'uko twabivuze impyisi niyo utayitera icumu ukayiha induru uyitesha intama ntabwo inyungu z'abantu ku giti cyabo zishobora gutuma ubuzima bw'abanyarwanda bwongera gutikira cyangwa gutikirwa muri iyo raguru ndagira ngo rero nshimire abadukurikiye abaduteze amatwi iyi ni radiyo ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement muri iki kiganiro bari kumwe na Dr. Theogene Rudasingwa umuyobozi mukuru w'ishyaka na Titubere Bisanakura umunyamabanga w'ishyaka umunyamabanga mukuru w'ishyaka nkaba mbasezeye ubwo tuzakomeza muri imbere muri iki kiganiro nyine na virusi ya corona ariko tunavuga no ku zindi ngingo zikomeye cyane nk'iri ya kwerekana ukuntu u Rwanda rugera rutya rugahubuka bijya gushora amafaranga mu bintu noneho ugasanga mu by'ukuri bitaba byizwe bihagije nyuma bijyanahomba bakicecekera bagakora nk'aho nta cyabaye nk'izo nkingo zikageragerezwa ku banyarwanda abageragerejweho bagapotera bakagira bate ntibagire igikurikira ntibagire iki ibintu bigaherera iyo ngiyo nk'aho ntabyigeze bifu murakoze rero abaduteze amatwi ubwo naho gutaha mugire ijoro ryiza aho bwije igitondo cyiza aho buteye mwari kumwe nyine na radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement.